talent level. Yeah, boy, chuma wa chuma cheche.
Now bring your little weapon sound, make we lick it down. Come with it. Your little spit and chew on some boy. You must think you can go by experience, I will run. You must think that fucking Celestia, I get him crown. No, 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 no way.
DJKibinya.com download the copy here. DJKibinya.com.
Abana tano tisa sina saba. Opa. Ah, 41 14. Opa. Eh, moja moja nam tuko bora Mr. Mabom. Eh, nikiwa target to recordi. Hesana to my boy. Ha, suri kari kari. Ha, suri kari pofu. Mr. Mabom, Mr. Mabom, put your twana kaba pele to piga rifas. Mr. Mabom, Mr. Mabom, put your trophy in the area on pakabas. Mr. Mabom, Mr. Mabom, put your twana kaba pele to piga rifas. Mr. Mabom, Mr. Mabom, put your trophy in the area on pakabas. Take care as your city to piga rifas. Put your twana kare to piga rifas. Take care as your city to piga rifas. Put your twana kare to piga rifas. Kisa majuna, wana leta kimuri. Mwenye wane meturi ya baba shuri. Kisa majuna, wana leta kimuri. Umba katuwa batese mama shuri. Nasikitika wana kuwe kasa. Na usunika wana kuwe kasa. Shosa ube ila isi wana kuwa sala. Puna sejala na tepese wa sigela. Shosa ube ila isi wana kuwa sala. Puna sejala na tepese wa sigela. Nasikitika wana kuwe kasa. Na usunika wana kuwe kasa. Nari ya chosila samaki. Shida zangu kusema sitaki. Mama kanifundisha ntasema mangapi. Ukicheke na shida kama laki. Sina ninyamazisha mipango wa kiwaki. Kama nimeficha kwenye taki. Selewi kabisa wana ishi masaki. Wasisi pempezo ni kwenye chaki. Otuelewi kabisa. Una mama ya bless na sidi kupata nkas. Sili China ukoko lepia suarina. Suki baka soja mpas. Muziki ya kukas. Mwenye teta wengi wanye choki bas. Siwezi kusaha ulipotoka. Leo nafuwaga paka manyoka. Tena na wanga pop kama koka. Wala sitafuni maneno kama bazoka. Isi punch kama Tyson Mike. Nachakanya ulimika pedeli za bike. Daily atulali sumpaka Friday night. Sijarisika kanye bado na fight. Usijisaha una dunia. Walipata wengi wameshuka. Usijisaha una dunia. Walimweku wasije kutupa. Umama usijisaha una dunia. Walipata wengi wameshuka. Hali ya usijisaha una dunia. Wani mweku wasinye kutupa. Kuja mwani Mr. Mabom, Mr. Mabom. Puto tuwa nakaba pere tupege rifas. Mr. Mabom, Mr. Mabom. Puto tofiere reja umpake bas. Mr. Mabom, Mr. Mabom. Teke ya siyo siri na kubali sana mamboy. Ani kuna sirikari ya kawe soja maika. Eto jampo mse wa show. Anakubali sana sirikari ya Cambodia. Anakubali sana iskop jampo. Eto jampo mse wa show. Anakubali sana sirikari. Eto jampo mse wa show. Anakubali ya baba masuna. Eto nipani majesu. Anakubali sana magari. Anakubali sana fesari paka mawe. Esana mamboni akubali sana sirikari ya mikucheni ya kili chatu. Hey moja moja na mtugo bode Mr. Mabom. Esana nakubali sirikari ya msasani jichome. Sirikari ya kinotoni washa washa. Sirikari ya mwenye mana sirikari ya kocha. Sirikari ya bikumina sita wasi wadiago. Sirikari ya buguluni. Nakubali sana mamboni. Sirikari ya temeke. Sirikari ya tabate vizito mchama. Sirikari ya kukula mpoto mshalami. Sirikari ya chamobu. Nakubali sana sirikari ya mizoto shambo visilani. Esana mamboni. Sirikari ya kilipiri masela. Sirikari ya chaksi chanika. Masatula. Sirikari ya mpagala kapodia. Sirikari ya sudani. Etwe ni pani ba wawilo. Nakubali sana sirikari ya mazoni chakade yule. Etwe ni pani suku sedi jene ono suesi. Sirikari ya yombo Tanzania. Sirikari ya msaka zani chama. Etwe njapu mamboni. Nakubali sana sirikari ya sebali kichengu kisi wa shodi. Nakubali sana sirikari ya ujitagi. Sirikari ya gomafia. Mashade vuzini miasutia msiri. Nakubali sana sirikari ya mojeni kwa chatoni. Etwe njapu mje wa show. Sirikari ya bilabi. Nakubali sana mdogo wako kiba. Etwe njapu mje wa show. Sirikari ya professional player. Nakubali sana mamboni. Sirikari ya chamabu. Sibali vladi. Bichi sobibo. Esana tu mamboni. Skani chocho mpage ala moja. Sirikari ya keko boys dencha. Etwe njapu party peba. Habari choyo. Nataka niwe na kichanchi. Neto mana zipigisho za kishanzi. Neto nataka niwe na kichanchi. Neto mana zipigisho za kishanzi. Neto nataka niwe na kichanchi. Neto mana zipigisho za kishanzi. Neto nataka niwe na kichanchi. Neto mana zipigisho za kishanzi. Mwapieni, mzipoke your shit, Johnny. Now for you on a mic, then you see me on your body. When I post picture, me see that keep this ya. My shabby kiss, I couldn't make you go. For your money, twin, I make a mafia chant. But you catch it, twin, I make a mafia chant. But you catch it, twin, I make a mafia chant. But you catch it, twin, I make a mafia chant. But you catch it, when I post picture, me see that keep this ya. My shabby kiss, I couldn't make you go. Alusha, when I take a picture, me see that keep this ya. My shabby kiss, I couldn't make you go. For your money, twin, I make a mafia chant. But you catch it, twin, I make a mafia chant. But you catch it. Come on, they come up at hand. Put your kitchen, you know, make a mafet hand. Put your money, kid, that you can't can, you're not shut you. Kid, that you can't can, so you're the adieu. Kid, that you can't can, you're not shut you. Kid, that you can't can, you're not the adieu. Kid, that you can't can, you're not shut you. Kid, that you can't can, you're not the adieu. Put your money, you know, make a mafet hand. Put your kitchen, come on, they come up at hand. Put your kitchen, you know, make a mafet hand. Put your kitchen, you know, nobody's gonna see the car, you could do your bitch, you gotcha. It's not a human boy, nobody's gonna see the car, you can't pull it. Hey, turn them to show the Kubali pressure Seda. Sirikaria Morogoro Chamino, Saudi Arabia, Kubali Sana, Sirikaria Chamino, Sirikaria Pakistani Shampa. And now they're Sula. And turn the party some light. Kubali Sana, Sirikaria Mtua. M Shampa na Fiatu. And turn the party case himself. Hey, Guru Alama na Fugwa Nyuma Mskiti Babu. Hey, kama mwereo, terewa, spereo, stifanyo mereo, stifanyo mwereo. Yeah!